Salvation in way. Salvation and the music.
Uwa mukuba hokuimana, abafita mahirwe, aza kubundikiza moya ye, zahungira mu mababa ye.
Ariko kandi wowe ibizakugeraho.
Masiya